ginzima akekho nendaba nawe impilo ginzima akekho nendaba nawe yabantu bathanda masengasiza mase nguwe benusizo yakobona khona ukuthi akekho nendaba nawe yabantu bathanda masengasiza mase nguwe benusizo yakobona khona ukuthi akekho nendaba nawe
Oh,